amin calmine ceerno amin juuromo amin jetta Allah kadi wiide alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina sabu e naginoma ɗo duuɓi caggal so tawi eɗen guuri kala nde daaka waɗi yo Allah rokku men dañde tawtorede Allah noon jaaɓi on ɗon duwa o ko ɗum waɗi programme mawɗo gonmi wonko Farba haali hen sabu ɓawo janggo komi jokkowo Amérique kono mi wawano wasde kuppude ɗum foof mi ara ha ɗo hande yettade on salminde on juurade on ñagade duwaw faade leydi ndi ñagade duwaw faade ɓesgu ngu beele Allah no ɓeyde jamma waɗi e nder Sénégal Allah no ɓeyde kisal e nder leydi Sénégal ne yajna ngal ɗon kisal e aduna o foof sabu aduna o koko jiiɓi hande tirgu min gummi ko umma islamique hawri toon hecci hanki haalde haala ballodiral e nder diine l'islam holno leyɗele ɗe ballodirta ha bone gummiɗo e aduna o hande wawa deejde woni hareji ɗi jiiɗen taarima en noon hande kono eɗen gandi duwawuji waliyaɓe men e sernaɓe men wonko waɗe leydi ndi ɗum noon ceerno min gari nomin mbaɗiranno arde torade arde ñagade ɗo ko woni ɗo e Daka Médina Gounas ko aduna foof ne andi ko l'islam tan woni ɗo salatul moustakhima ɗo woni ɗo tan ko salatul fatiha mo ganduɗa sohlaji men heƴani sohlaji men ɗum noon hamin ñaagui duwaw ndungu nana ara Allah rokki en rowane ndungu moƴƴo Allah waɗi hen sutura no feewi min ñaagui ceerno duwawuji moon yo faatu e ndungu garowo ngu beele Allah ne ɓeydo ko rokkano ko beele jamna ɓeydo e leydi ndi so ɗum ɓenni ko faati e liggeyaji wuro ngo ko faati e liggeyaji dantal ngal ɗo e Daka o wonko fuɗɗa hen on jii ɗum gonga ni mi nani hikka caɗele ndiyam wuudino kono gandon so Allah jaaɓi ɗo elo aroru ndu on forage uji ma puɗɗe ɗo e Daka o puɗɗe e Médina Gounas gandon kadi
ndeƴan ustantile ɗe ndeƴan
gandon kadi mi yewtidi e ceerno min jiidi wonko anni jogaɗo ɗo woni fewnude galle hoɓɓe ɗo e Daka o e dow hayre nde ɗum ko kamɓe mbi noon mi jaaɓi ɗum so Allah jaaɓi on liggey mamin kuccu hen fewne saabu oɗon kewa hoɓɓe ɗo ha président ko koɗo moon hay so tawi ko ɓiɗɗo galle o donc ina hani dañon kadi ko ɓurini ko fuɗɗa ko galle taw koye dow hayre nde wonata taw ko galle tigui hoɓɓe ɗo e Daka o alors ko heewi noon ko heddi ko faate laabi ɗi ko faate gueɗe ndiyam no lijjotirte hamin jeytude hen e ceerno Abdourasis so Allah jaaɓi so ɗum ɓenni inchallah kala ko foti hen waɗede ma waɗe beele arde Daka yimɓe ne mbawa ɗum wadde e gueɗe no ganduɗa no ɓuuri weɓirde wawata wonde kadi no ɓuuri welirde e yimɓeɓe hamin gandini ɗo yimɓe gaari ɗo kono no tampiri gaari ɗo kono ƴeewa tampere ne ƴeewa Allah kono noon so tawi kadi eɗen mbawi heɓde nokku mo ganduɗa eɓe mbawi hen rewde Allah e nula ɗum kadi tawa jonde nde ma web inchallah ɗum foof hamin jogui anni o so Allah jaaɓi koko yettinte ko ɗum wonno message o saabu garmi surtout ko rendude e Daka o